Hey, when? You know, Sleazy, buy me the streaming game. So, no scores my boomer. Senza izinto ezizawutyakadulisa abantu ke ngoku mfundini ndiyaxelela wena. Ewena! Bafuna ntoni phaa egolini? Basibizile simenyiwe mfundini bathi kuthina sizikhuphe zonke siziphetheko. Ewena nithi he, he, ewena! He, bafuna ntoni? Iza jaga iza ngoku. Ewena he, osi he, iva he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewena he, zuzimangaza wena he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. La wena ndithe kuwe subalabala mfundini, ndiza kuqhuba ngoku. Xa ifuna uthetha mbekeni phaa kwipodium. Ewena he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewe he, zuzimangaza wena.
Bathi senza njani ke ngoku, bafuna ama-solution. Bafuna ukuyenza straight, ay, bafuna ama-perfection. Ay, bathi bayihlabahlaba, bayigwaza nge-injection. Bafuna sibahlanganise, bafuna ama-connection. Ay, ay, bathi bafuna ke ngoku, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna ke ngoku, ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bacela nge ngoku, ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela nge ngoku, ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, hey. You optimist. Kaufona lusiliza apa. Mbambo ucingweni elayinini. Sibanike into yabo. Before nje basitshela umnqulo. Asizokuzwa ngabantu ke ngoku. Sobanika izinanana zabo nezi-connections. Hey, webhuti. Ye bhuda. Oza ma. Hey.
Bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewe he, zuzimangaza wena.
Bathi senza njani ke ngoku, bafuna ama-solution. Bafuna ukuyenza straight, ay, bafuna ama-perfection. Ay, bathi bayihlabahlaba, bayigwaza nge-injection. Bafuna sibahlanganise, ay, bafuna ama-connection. Ay, ay, bathi bafuna nge ngoku, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna nge ngoku, ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bathi bacela nge ngoku, ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela nge ngoku, ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, hey.
Bafuna ntoni phaa egolini? Basibizile simenyiwe mfundini bathi kuthina sizikhuphe zonke siziphetheko. Ewena nithi he, he, ewena he, bafuna ntoni? Iza jaga iza ngoku. Ewena he, osi he, iva he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewena he, zuzimangaza wena he.